Sijui nakuja mbio jela.
Huna ra.
Usinye, usinye the radio chambia spawnam boy.
Look at fantastic.
Wa chang to ma visur na pula.
Au vipi se. Narish, au vipi se. Chunga,
buda sonia pa.
Usera chazia, muni chazia. Hakaona mbona poa tuwe niendeshi. Hata nike vuta banke siyo kesi. Hika change face, mtu wa kesi. Na ukimuona night ya napacheti. Hakawa mtu wa nora, no stress. Yani mtu wa urabu, mze wa jeti. Na bado kauna itoshi, no makichoni moshi. Mdo tena kula kuhish, paka na shindo kufosi. Na bado nataka wale wakati pochi. Yana noti kapanga, hamejinkesa kwenye manda wando mikosi. Hina mana pumpe na mibanke ya imtoshi. Kapaga, hamejikisa kwenye mada wa ndomikos. Hina mana pombe na mibake ya imtoshi.
Dio
anajidunga tumboni anachakari. Nekashapewa tasari kuhusu pekari. Na mado wanarita seramuni ya jijari. Usianike kuwa kashapita na ukari. Sera alisha toloka mbaka stakshari. Jira alisha kunda kamara kuminambili. Nisera kweli sera kacha. Kichwa ni malasta, nchefuka kicha. Nisera kweli sera kacha. Kichwa ni malasta, nchefuka kicha. Hila, sometime wanajuta. Sema kusha kucha. Kafunua shoka, kabaja kulu kukanunda. Kastuka losto, emte kwa mfuko. Chagui lika na ibiadi watoto. Kastuka losto, emte kwa mfuko. Chagui lika na ibiadi watoto. Wapake bate mege katoke mbagara. First time to maseke kaliza mabora. Hila na ukapoteza na kura madao. Nisi katika rako kisa kebandao. Sheta mamba kifau kwa manangamara. Na shika mana kwa ona penda misara. Na fizi ya lai ya nemi ya kulara. Bada kuchua mali ya na ibandala. Uyo uko Msira chazia, muni chazia. Msira chazia, muni chazia. Msira chazia, muni chazia. Msira chazia, muni chazia.
Choma choma sila muni uni.
Was sila kori, sekti ya wana. Sila kori mikausho kipoto taona. Was sila kori, hau kiserela. Mwene tu sila mbea unachula buwana. Was sila kori, sekti ya wana. Sila kori mikausho kipoto taona. Was sila kori, hau kiserela. Mwene tu sila mbea unachula buwana. Mina maisha yangu nafanya mambo yangu na bado na ninunia. Wachokoya hata ukinuna. Mina kuna, hika kuna.
Wachokoya
kwa mani soya kwako. Ila soya kwako atari kwa fe yako.
Wachokoya
pesa za kwangu mwenyewe niache nilewe utanambia nini.
Wachokoya
zangu mwenyewe niache nilewe utanambia nini.
Wachokoya
usigete moja moja dabo tatu tatu. Tunachiri kwa shobingo vele macho wa watu. Tukile wandoma soja kile fiatu fiatu. Tunagiza keti moja nalipuwa biatu. Ask yourself, what it was, Gaudi, sometime, come, Mada, get to Banka, be out. If I know me, choke on it to my tag in the Banka Shani Banku, and the Kama Masirudi. Sometimes, keep us in a Saushida. Sometimes, we post to Bakawai, now, some of the Kuna, to the Kuona, long time follows another Changua, Kamia Manakamaki to Bona, looking beside, I wish I took Fanya Pushes to the Mazanyama. We are talking about the Mekaka Token Baka, first time, Thomas Sekaka is a Mabora, he now come with his Anakura Mada. This is a Kataka.
wake sate manda Shete mbaki fao kwa mana nyamara Neshika mana kwao na penda misara Na fizi ya lai ya remida kulala Mada kuchwa mali ya naibanda Msira chazia Mune chazia Msira chazia Mune chazia mama
Chazio
Nigga mimi sera, nigga mimi sera, nigga mimi sera, nigga mimi sera. Nelisogesha jazz kizaz, mdoto mepata kazi kasa wazaz. Kapogeti long time mesha kijombaz, chakula mazo msimboga kumbaz. Shabana mepata leo leo kasa wejo na shabani mesha kideo deo ya na mchanganya. Kati ya usi kwa mbao mchana mchana, unarana unarana, unarana unarana, usalini yana. Mdoto kare watambuka watambuka figo talimbo, kare watambuka watambuka figo talimbo, kare watambuka watambuka figo Kreka chambuka buwa chambuka figwa Ninye ngimse, lana nyingese Sofija nase, dodo shete mbese Bona nakumbanya shuka kurobuka kumekocha Mumbozoka stoka uke amkawa shaukucha Sikumbanya shuka kurobuka kumekocha Mumbozoka stoka uke amkawa shaukucha Choma 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 sera Choma 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 chonunga Choma 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 sera Choma 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 chonunga Ito kush gang Wala mbeshi OG
OG
Wagwan yopi yopi Awagwan ama tapera Wagwan artist nambili KK Champion Mido Sadoki wa kesho Nasigi mare Huare Huare pari wari Soweto Nawagwan ovyo ovyo Boskare wa bubare Ani kwa na producer Luke Aluka kapiga kama na volpigaga Mude zoni apa Kizo Atari apo Nazario Mosco Lokashio Baba Sara Msodoki obyobi Koba kifea Wanango Spider Mamero di Sundown Casemiro Stweka Namsabah Wayombo Msesei Tesari Panga Mawe Kisawa Sawa